Kanda bashakana umwete wose wose bazambona uko mange zakingura usaba ico mushaka cyose nzakiba uko mange zakingura usaba ico Shaka cho senza kiva Musabi cho mu shaka cho senza kiva Musabi cho mu shaka cho senza kiva Yaribugiye iti ndabakunda sinzabahana ndabakunda Yaribugiye iti ndabakunda sinzabahana ndabakunda nkunda bankunda kanda bashakana umwete Wose bazambona muko mange zakingura musabi cyo mushaka zakiba Chose iragikora sinigeze mbona ivuga nibe sinigeze sinigeze mbona ivuga nibe sinigeze sinigeze mbona ivuga nibe sinigeze 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 mbona ivuga nibe yarivugi Ndabakunda sinzabahana Ndabakunda yarivugiye Iti ndabakunda sinzabahana Ndabakunda